nani confused?
Nani confused?
Mmeshindwa kudecide nini mnataka? Nasema celebs wanapenda uongo na nyinde ukimbia kununua hizo kata. Nani confused?
Nani confused?
Jai understand ile wave new fata. Wakisho achosha mnaza kuwacheka. Ati chuki nani venye squeezy ya mechapa. Nani confused?
Nani confused?
Mkisema stay humble nipunguze kiburi. But as soon as I act all friendly, mnasema strip kuji package vizuri. Mnani confused?
Nani confused?
Mkisema kasongo one time killer place. But tukikutana kwa ma private function slogan inakuwa tena kumi bila break. Nani confused?
Nani confused?
Mkisema wasani wasikuletu ya gava. What about teachers and doctors? Salary yao yutoka wapi? Tucheze undercover. Nani confused?
Nani confused?
How you wanna act like you don't take sides? Acting all neutral but towards elections. Everybody knows you gon' lean to your tribe. Nani confused? I mean, can you guys make a decision already? Juni kam juni nini munataka? Nani confused? Nani confused?
Nani confused? Nani confused?
Nani confused?
Nani confused?
Itu ni honest concern, sinipige. Mbona ile attention munapea Alisha kanini msipatie Kristo la sige? Nani confused?
Nani confused?
We all know ni juu munapenda ikus. Moro police chini ya maji yeni babad. Ata ki deny man, we all know the truth. Munani confused?
Nani confused?
Vile fake artist anageuka critic. I love the advice. Lakini mbona wewe kutumia ndo make it my bro. What a pity, unani confused?
Nani confused?
Nezo double standards ime jam neti. Tupatie mdaku ya bills iko pending kwa sendi. Tutaki jua who's petty dating. Nani confused?
Nani confused?
Vile online muna shine na wanisa. But kwa ground now vitu ni different. Jumti kutana mnapigania picha. Nani confused?
Nani confused?
And you know what these little things do? Mnani changanya na story ya forex. Ati sai forex ime kwa sim tu. Mnani confused? Maneno haya Gigi si mageni. You can go ahead and call a brother fat. But don't call a lady big. It's a little body shaming. Nani confused?
Nani confused?
When you say
I don't like guys from the ghetto.
Now we look invested for every single detail. Ya yo collabo ya Dina Patello. Mnani confused?
Nani confused?
Ukisema
Ojeta ni bianyota.
When we all know you ain't got nothing on your name. Ukonjano me beat no me sota. Nani confused?
Nani confused?
Is it excuse as well as unichosha? Yoni nyota gani utaibiwa? You a lazy ass punk. Ebu smama uwendu pigi mboka. Nani confused?
Nani confused?
When you got my money and you don't pay back. Tena kona alfa kirka umechafua meza. Umekamata diva akona njiz. Nani confused?
Nani confused?
Vile mnapea ama criminal pass. Then you ignore a good dude. Alafu tiki kurambo nasema all men are trash. Nani confused?
Ay!
Nani confused?
That's true. Not a